Kwa shida na na
mbona vile
kunikosesha raha kila mita tena hivi kila mara na nja kwa shida na na mbona vile kunikosesha raha kila mita na majina mcha nipa kidutu masikini ya sopata atakuku mnangoni nimekosa atakuku nimekosa atakuku na majina mcha nipa kidutu masikini ya sopata atakuku mlangoni nimekosa takuku
nimekosa takuku
shida 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 limedata ndio lako kwangu lishapata maneno nitafuata ndio lako kwangu lishanoga hata wakinena nena nena bado niko nawe hata wakisema sema sema ndio lako kwangu lishadata
shida shida shida
Shemie nitakase ningae mie kwa makosa nimetenda nisame baba nisame kwa wale mnitenda wasame baba wasame wacha wewe safe kwa moyo wako let go wacha wewe safe I feel like let them go wacha wewe safe kwa moyo wako let go wacha wewe safe
let them go
shida shida shida.